ikambere nenga nuko umuntu anenga urubanza uko rwaciwiyo yaruguranye nuko urwo rubanza rwabaye ntabizi nagiye kumenyeshwa uko urubanza rwaciwe ariko batigeze bambwira ko ruriho icyo nicyo cya mbere icya kabiri nuko kunshira urubanza kandi ari sivile batampaye uburyo bwo kohereza umuntu umpagararira numva bidaciye mu buryo
kuba mutari muhari no kuba mutarahagarariwe mu mategeko musanga inyungu zanyu zarahazahariye
zahazahariye rwose kuko urwo rubanza nta hantu rwari rushingiye iyo tuhaba tuba twaraberetse ko ibyo bavuga nta shingiro bifite
umushinjacyaha abarega kuba mwarumvikanye n'uwitwa Nicolas Watson ku mafaranga yagombaga kwishyurwa ariko abanyamuryango ba UTC batabizi
icyo kintu naracyumvise ariko bakivuga kuko n'ubu rubanza ntabwo nzi birimo ntacyo bamenyesheje gusa ko natsinzwe ntibigeze bambwira urwo rubanza icyo rwari rushingiyeho ariko ngerageje gukoresha ibitekerezo nkareba byavuye he UTC nka sosiyete yari ifitiye ideni yewe noneho iryo deni ndigurisha Nick aranyishyura hanyuma bari we usigara yishyuza UTC aho kugira ngo abe ari jyewe uyishyuza ntabwo numva ko icyo kintu kibaho mu masosiyete yose hari ahantu bihuriye n'inyandiko z'impimbano kuko mu bitabo bya UTC iryo deni ririmo ariko ryari deni ryanjye noneho ndigurisha ku wundi muntu ibyo ari icyana gatoya
none se uko mufite ubwiganze bw'imigabane bwa 97% muri UTC abandi bakagira 3% gasigaye hari ijambo bagiraga mu byemezo byafatwaga ku buryo kutababwira byavamo icyaha
nta gatoya kuko mu mategeko ya sosiyete iyo ufite 76% y'imigabane ni wowe ufata decision ntawe ubagize kuko niyo mwajya mu nama bakavuga bati dutore uburi majorite niwo utora urumva rero no kubahamagara ni nko gutesha umwanya
mu kanya mwavugaga yuko mutashoboye kwitabira urubanza ni ryari mwamenyeshejwe ko urubanza ruzaba urupapuro rubasaba kwitaba urukiko mwaruboneye igihe
ntabwo twigeze turonka nta nubwo twigeze tumenya urwo rubanza ko ruriho icyo twamenye ni iriya karatasi kuko bayimanitse ahantu bavuga ngo ntibazaho mba bayimanika ahantu noneho umuntu arayinyoherereza ntabwo nzi ibyo by'urubanza niba hari aho bari barabimanitse cyangwa batarabimanitse ariko ntabyo nari nzi
ko mwagiye mu rukiko rw'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba mu karere ka leta y'u Rwanda kubera kiriya kibazo cya UTC ndetse urukiko rukemeza ko mutsinze ibyo mwatsindiye mwarabihawe
nta na gatoya kandi noneho ntabwo twarashimiye urukiko rwa East Africa guca urubanza rukerekana yuko twarenganye ariko uburyo baturenganuye ntabwo twabwemeye kuko bavuze ngo bazaduha amafaranga ya UTC yagurishijwe kandi twebwe tutemera ko kuyigurisha ubu rero twarajuriye dusaba yuko bahindura ahubwo bakadusubiza ibyacu aho kuduha amafaranga yo kugurisha kuko no kugurisha nabyo bari berekanye mu rubanza yuko bitakurikije amategeko bitagombaga kubaho
ubu rero mukaba mutegereje yuko urukiko rw'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwongera gufata icyemezo
ruzasubiramo nko mu kwezi kwa 11 icyo gihe rero bazatubwira icyo bemeje
Bwana Tribert Rujugiro aya batwa ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye ijwi ry'Amerika
murakoze Venuste ugira umunsi mwiza